no kutija kwetu tija nze nawe chinkolera nyumira nyo okubera owobera kubo mutima guba wamu nabatesi betulina bebanji nanti chintisa nyumira nyo ama penzi gwe mwana gwe ate gwe mwana gwe nanti boba kumpinange chinchamula
yegwe we kansanira yegwe we kandyo bongo yegwe we kabwendoza ebanga lyonna yegwe we kansanira yegwe we kandyo bongo yegwe we kabwendoza ebanga lyonna
nange munange wankuba olabika bulungi nyolinga malaika kati swiri sembera kukakase bulungi nyowe noli wange ate baby wotaba mpulira mubi naye nti okugamba nze kero lusi joita nkankana munaye nkwesiga nze bino ebiwala byolaba tebikuteisa bambi byantama nze kati hani sembera ujangwero munange
yegwe we kansanira yegwe we kandyo bongo yegwe we kabwendoza ebanga lyonna yegwe we kansanira yegwe we kandyo bongo yegwe we kabwendoza ebanga lyonna
kati bambi sembera tetubala bulabo babitu baduke
nange munange sembera tetubala bulankula genti wankuba
Banga lyonna.